Kura Kisidoni into Senecano, Rapaway Uganda, Lipo Rigino, Ocean Beatty, or Iruno.
Customer, webare okumpagira.
Webare kumpagira customer wange.
Webare okumpagira.
Oja no bagira business yange.
Na yekwo agira ze. Tulibandi.
Tulibandi na yekwo agira ze. Customer mpagira chimanyoli my friend. Angulako byentunda Mr. and Mrs. Okola cha manyo kumpagira nesigalanga wendi. Toba kubagwe business yali kudde nenji ute mindi. Na yonjagaliza majoga leto mfute birodi. Yali apangisa na zimba sicha kukonwa na landlordi. Ne business yegeze katie kulida kusupidi. Ngenda nakola branch kuntebe rodi. Ulimukwano gwange nambe mugwa mfute chendi. Simba njina chirago chosano kuveno jendi. Na yenku kwa sizali wakuroyo my godi. Yaba kusasa
Webare okumpagira,
webare kumpagira customer wange.
Webare okumpagira,
oja no bagira business yange.
Na yekwo agira ze, tulibandi,
tulibandi na yenoronda onze. Abatunda byentundo bayitako sente nozi wanze. Dimusajja na yeka mfuka mirenze mwana nkwebaze. Bala kala ufiku muoja ala kudize. Senga sikwe customer sandi badeyenze. Natandika nakamuna yeka tyo muganda guweze. January to December miaka mingi jiweze. Gwe wasala wono gamba konjagalize. Nange ndi wakuba uwo mukwano kankusubize. Customer wango mulungi sagala nkunyize. Chemba nkuwa keyo mukwano tugusigaze.
Customer webare okumpagira,
webare kumpagira customer wange.
Webare okumpagira,
oja no bagira business yange.
Na yekwo agira ze, tulibandi,
tulibandi na yenoronda onze. Alina business kusaba customer omwagale. Mufule mukwano gwa kubere ku lusegere. Wajanga talina mumu yambe bambi muole. Ekiseera kyonna wakuwagira sente ziwere. Ofuke mugagga ate ne business ekule. Watalina customer ke yakankusekerere. Batuse okuyitako bagule wakatongole. Wandikyusizaamu olugero olumanye mbulire. Buli alina business kana akayimba kakunyumire. Nawe customer muwagira bambi webale.
Webare okumpagira,
oja no bagira business yange.
Na yekwo agira ze,